Cause it's a music, baby.
Buddha boss, bad man, on this thing.
MJ Records.
Wana shanga, wale jama, kwenye napendwa sana. Mikidaga, nasina chapa, nipwa nantukana. Na wakanyaka kama suksi zangu, na badu napigana nali yangu. Habini wendo damu yangu, hata nikipale wendo msiri wangu. Eti mama, sina kufa, na tunafikishana. Inukaka, kazi mita, ina bima sana. Na wakanyaka kama suksi zangu, na badu napigana nali yangu. Amini wendo damu yangu, hata nikipale wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you go?
Kitanga, yeah. Hata nkwa na njaa wana waza kukumanga. Vita yetu kwenye beri so ye panga. Si wapinzani, ye simba miyanga. Mudala wane, ni mwari na we, wana mwala. Murunji wange, katike wange, wana mwala. Wakija kwako na maneno musururu. Wanakwambia natumia putururu. Wote wambea, waoga kakunguru. Lakini bati mbaya mdomo hatulitushuru. Na wakanyaka kama suksi zangu, na badu napigana nali yangu. Amini wendo damu yangu, hata nikipale wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you wogo? Wogo, 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 how are you, why you wogo?
Na wakanyaka kama suksi zangu, na badu napigana nali yangu. Habini wendo damu yangu, hata nikipale wendo msiri wangu. Na wakanyaka kama suksi zangu, na badu napigana nali yangu. Habini wendo damu yangu, hata nikipale wendo msiri wangu, baby.
How are you, why you wogo? Wogo, how are you, why you